mayoyo mayoyo bana mtu wa muziki bana obude bugenda na fe tugenda kola ate tugenda walala ate kukola
poma omulamu mwezi buoma omulamu mwezi buoma yabye bukalubanga bugonda